invader. Swoop a retro ray. It's the black girl fly. Yeah, it's a weekendy. Time ya kuwe you kinda boyfriendy. Tumble to nyumba moving with the trendy. Tatuliba bully, jatuli differenti. Yeah, tu ingide chibalanga tu vimba. Natu nyumye fetwesa zebi kumba. Tuba tugeze kuba mibimba. Abati kutengoro tugule mizinga. Binyi moli na uonga biba sakata. Ngabwebi kukuba ya kutwala newata. Ngaye jagetala nga mugendo kweba kakati nenda out. Tutandika paka. Nienda
kuchitinga tonight. Wadongo lida beer. Nienda kuchitinga tonight. Wadongo besanzoga. Nienda kuchitinga tonight. Nige shule muntebe. Nienda kuchitinga. Yeah. Kuchitinga. Yeah. Kuchitinga. Yeah. Kachari, kangulide ya tiriste chupa bidi. Babe chino si chikola mububi. Naye nawe chetunule mumuli. Nisubwa buchale bunkwana. Obu saba dance ningana. Obu nyega sikwizi no nyiga. Obu saba kanamba no zimba. Kutesu singa lawa kambi ganyi. Chukana ya kaya wede kambi koye. Katikati ita uba etutuale. Oba kale buchiaye. Rakatinde kamu. Nienda kuchitinga tonight. Wadongo lida beer. Nienda kuchitinga tonight. Wadongo besanzoga. Nienda kuchitinga tonight. Nige shule muntebe. Nienda kuchitinga. 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 Yeah. Mukono kuno siku dula. Na yena wefuna muku sonyi swala. Swala. Wanote tuwaze kutula. Olinga gamba wende kukoko ndwala. Ata tolo waza mbuku kula. Jukida gomu wami yenze mchala. Wale walairo butanumia. Choka kugamba webu zabu zola waka pida. Kacho mpoze sangali mulu chiko. Neda hani pulidi zako. Leka waya tozi zijako. Tontabula bumomba sukari na kajiko. Onsivya nye wakambi ganyi. Chokane ya kaya wete kombi koye. Katisumulula wale tidadi tunye. Tunyalita akachupa kamuka koye. Nienda kuchitinga tonight. Wadongo